omuchalo muisa bumi ombonya bonya toyagala kuteesa okuba mukube bino ebigambo by'abantu n'ebitamiiza by'okulembeza ndala lwaki kiweesa otyo mbuuza lwaki kiweesa otyo toli Davide owewo omwagale nga bwe yeetaaga Chatika nae kwe wali wogo kuba wabele one mokuma wali wogo mulimba limba Tony Davide owe womu agare na weye taga tomulu miyamu we love egwanide Tony Davide owe womu agare na weye taga tomulu miyamu Mucherio musubiza binchate tobitukiriza Muno mukube peta wegai Vamu byokumulumya Wa mucherio musubiza binchate to...